aduna ala to dari wonno do ko lamdo o laami laamu moƴƴu leydi ndi fof ina yiɗimo laamu ngongu yani e laamu makko o wara ɓiyi ko daha on saha ɓiɗɗo o ene yaara e duuɓi sappo ngel nawa leydi ngondi e ngel yeeye joom jawdi yiingel soodi ngel waɗi ngel gaynaako pucci yiɗi ngel horsini ngel on naamni ngel holno ngel wiyete ngel wi mbiyeteemi ko aduna ala to dari wonno joom jawdi o jibinaani waɗi ngel no afu mum ni ɓe ngoori noon haa joom jawdi o jawdi mum taayi wonti baasɗo ɓe mbatti remnaade e ligganaade yimɓe ene njoɓa ɓe aduna ala to dari wi baaba jooni jawdi men gasi miɗo yiɗi ɗannaade baaba o wi jiɗɗa ko dogde aduna ala to dari wi ala min mi anda hay gooto so wona aan kala to njaami mami artu haa ɗo eɗen jogino jawdi jooni jawdi men gasi accumi ɗanno baaba o yeeyi mbabba mum goota heddorino hokkimo o wi yah baaba yo allah wat jaañje aduna ala to dari yehi nde laamu baaba makko fusno baaba o wara kanko o daha nde watu laaɓe baaba makko dartini laamu ngu ɓe kalfini laamu ngu gooto e maɓɓe kalfinaaɗo laamu ngu wi miɗo jogoo laamu ngu haa nde njiiɗen ɓiyi ko fof tottiten ɗum laamu baaba mum eɗen nganndi ko dahaaɗo kono o waraaka kamɓe jagge ɓe fof ɓe kawri e ɗum aduna ala to dari ina yaha e leyɗeele haa are leydi baamum laaminoo ndi omo renno innde sehil baaba makko jaati o naamni on o wiyaa ko wuro kaari o yehi ngoon wuro o naamni galle on o holla o yetti galle on o naamni baaba kaari ko ɗo woni yimɓe galle o mbi baaba kaari won sagata naamnotoɗo ma o wi yo ar gay o ari ɓe calmodiri haa saɗi joofi on wiye ɓernde mum ndaw ko hawni yimɓe dey ne nanda on wi holno mbiyeteɗa o wi ko kaari ɓi kaari on wi ko laamɗo kaari jibin ma wettu juuɗe ma o wettine makko e juuɗe mawɗo o on ina renno nde o woni cukalel nde kural meeɗi gaañdemo on wi aɗa andi ko gaañma ɗo o wi ala on wi ko an tigi woni ɓi laamɗo kaari nden min e baamma hamin jewta aɗa fiji sara amen aɗa jogii kural ngal tufi e nawre ma bange ñaamo miɗa andi hayso selli maande nde heddoto mawɗo o wimo jooɗo o jooɗi on yehi haalani sehilaaɓe baaba makko tigi rigi o wi ɓi laamɗo min arti ɓen ngari nde ñiɓo tan hay gooto naamnaaki goɗɗo on ɓe mbi ko kanko tigi o hoɓɓita tan koye baaba makko ɓen mbi jooni mooften mo nodden batu leydi ndi fof tawe njaltinen mo janngo mum ɓen noddi batu leydi ndi fof ari batu feŋa yimɓe fof njooɗi mawɗo laamu baaba makko o ummi dari o wi nde konu yani e leydi men he lamɗo men wara ɓiyum daha biɗen eɗen dartina laamu ngu ha nde jiɗen ɓiyiko foof joni ɓiyiko arti hen goto yeehi suudu yaltinimo o dari hakkunde batu o tan yimɓeɓe foof kafti dari ɓe mbi o tigui woni ɓiyiko so a yi a namdotako kalfinaɗo laamu ngu wi haade en jiiti ɓiyiko totti tan mo laamu baaba makko baaba makko enen foof eɗen jiiɗi ɗum so o reeni neɗɗagal baaba makko ngal leydi men welan o fiila lefol laamu o wonti laamɗo conoɗomo o jooɗima ko juuti nanani dille makko abbimo wuro foof o ari o laaknamo o wiya ɓiyam ina majjirimi omo wiye aduna ala to dari yimɓe mbiyamo e baaba nde inde min gandande o ɓenna wuro wongo omo laakna ɓiyiko ha o ari e laamorgo mum omo jooɗi hakkunde batu tan ha connoɗomo o felti ɗon o wi noddane kam o e mawɗo gorko on nodda ari o wi baaba aɗandimi mawɗo o wuli wi ala o heptinimo kono o huuli mawɗo o wi yaafomi baaba dartanmi ko ɓiyam goto ina majjirimi laamɗo o wi ɓiya o no wiyete mawɗo o wi o wiyete ko aduna ala to dari laamɗo wi ndawemo galle dokkonmo suudu teddi nonmo mawɗo nawa galle laamɗo hiiri laamɗo hooti galle mum o yetti o salmini mawɗo o ha saɗi joofi o wi baaba mbiɗa anda kam mawɗo wi ala o wi aɗa andimi a huul tan komin winoma mbiyetemi ko aduna ala to dari ɗum firti komi ɓi laamɗo laamu baabam fusa dahami jeeyami coɗɗami nde garmi e ma nde ko a galo a waasi jawdi ma ha laaɓi mbimami mbiɗa ɗanno jeyɗa babba ma goota keddorinoɗa ɗannorimi mi arti e leydi amen mi wattama laamɗo mi jooɗima e jappere baabam sinno ko jogogal bongal joguinoɗami so mi yiyama hande mi warete kono joguiɗami ko jogogal moƴƴal no ɓiyeni joni janggo mami noddu batu somi noddi yimɓe ɓe foof gari ummoɗa piyami hello e hakkille so yimɓe ɓe nanguima mbiya o ko maccuɗam mo codnomi mami wi ko goonga so ha ɓe jiɗimi yoɓe cottam so ɓe jiɗa kam mi rewa e ma hoto huul weeti laamɗo noddi batu batu jooɗi mawɗo o ummi juuwi yimɓe ɓe foof ha o yetti laamɗo tan o fi ɗum hello e hakkille pat tan yimɓe ɓe nangui mo o kay ko bonɗo nedi koy aɗa fiya laamɗo mawɗo o wi so laamɗo min mi anda gandum tan ko min soodimo o majjiri kam ɗi duuɓi tati laamɗo ummi dari o wi gaccemo ko haali ko ko goonga so ɗon jiɗimi cotte kam so ne jiɗa kam mi rewa e makko nde dahami nde jeeyami ko kanko soodimi o namnimi no mbiyetemi mbimomi mbiyetemi ko aduna ala to dari ɗum ko jangde aduna ɗon e ɗon jawdi rendina gila e pucci haa e nayi e kaŋŋe rendina haa heewi, mawɗo oo hokka. Laamɗo oo wii, naw baaba nguurda, miin hay huunde bonaani e laamam.